Download music on the solar-great site. D-Wine on the board.
Oh yeah, 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 yeah. Safe container. Nyengo zikalimba, bala mandi sala, nzanga mandi tawa. Koma inu muli nane, mukalabe mbali anga. Ndizata mazina lanu kufikira matelo wa moyo wanga. Koti ndinu mesia, bulumusa moyo wanga. Za moyo zina, zitama zina lanu alefa omega. Oyamba otsiliza, mbuye ndinu yanko. Moyo wanga mutenge, mulamu lile ndinu chisumbi na malenga. Mundi menyela nkondo, usana ndi usiku. Mbuye ndinu lingalanga, ndinu posa mirapanga. Send it all in, put in the new container. Mbuye ndinu lingalanga, ndinu posa mirapanga. Nyengo zanga zose, send it all in, put in the new container. Zulu munali, lero muliko, ndipo muzakalabe. Paka nyengo zosata, paka nyengo zosata, nyengo zosata. Ndinu fumu ya mafumu, kalonga watendele, Yesu ndinu tetezi. Moyo wanga, ini ni dalila inu yo. Nika kwa mandi zusa, nkadwala mandi chiza. Mbuye ndinu pila, ndinu pota mila panga. Zanga zuse ndinu yo. Chosa ni mpulu pulu zanga, tengani moyo wanga. Mula mulile, ndika foka mundi kwile. Pandeka ndale pela, eh. Mbuye ndinu lingalanga, ndinu pota mila panga. Send it all in, put in the new container. Mbuye ndinu lingalanga, ndinu posa mira panga. Nyengo zanga zose, send it all in, put in the new container. Mbuye ndinu lingalanga, ndinu posa mira panga. Zose zanga ndinu, moyo wanga ndinu, put in the new container. Mbuye ndinu lingalanga, ndinu posa mira panga. Send it all in, put in the safe container.
Safe container. Safe container. Safe container. Safe container.
Download music safe on the solar-great site.